Tarantino music to kuba hit. Stop at the Gabizela, but to liquid. Kanoka kusomera ba Babiloni.
Mala sana mtu walana
kaete tibachia
mchisangia kuna mchezo wetu kubaneba kankana
hey,
that's the music we lead.
Mala
sana mtu walana
kaete tibachia
mchisangia kuna mchezo wetu kubaneba kankana
hey,
that's the music we lead.
Longo faka kwa tamaiki waga danso tukubaneba kola straight ituliba kabenye wetu kola demalei nifaite muniga vajita njaga awa tesi mazota makubia sama sere kita tere roga kubie ngoma mulembe kwa maswanga gena mkidula kwanga kwoya kare vye siya kuleka nyumirwa nyowe ya kuzange seru mnyanga nzifu yogula mkwange vye chabia nchene wafetu supeni ngajista new generation kwa waliko
mwela sana mtu walana
kaete tibachia
mchisangia kuna mchezo
mwofaya
wetu kubaneba kankana
heitia
that's the music we lead
chetubowa
mwela sana mtu walana
kaete tibachia
mchisangia kuna mchezo
mwofaya
wetu kubaneba kankana
heitia
that's the music we lead
chetubowa.
That's the music we lead.
Let's go.